Nimetoka bali na ninaenda fana. Hii ni kapi ya shara, staki ya sara. Ni branded kizi dag na big boy. Hii track already to shy execute. Na checki wasee wa shanza kusalute. Usitrain kubonga mob ju, utakula boost. Niko tight carpet, choke wa loops on your max set. Are you ready? Rhymes imestani, come say I'm steady. Mini supply, ukipena ni independent. Muskina represent Manyata, hadi K-O-M-A. Rocks, 19C, kani hard pika OTC. Chukua 1960, wambie waku shukisha rocks. Utanipata na mafox, wamenyoa bali, wengine wamefuga locks.
Give an art to represent your hood. Kiwa dani ya club, wezi toke tu. Wheel back, mara moja tu. Kumana this year, niku get rich here. Tingiza na to represent your hood. Ukiwa ndani ya club, wezi toke tu. Wheel back, mara moja tu. Kumana this year, niku get rich here.
Back in the studio, Kizzy Daga na launch. Indomite ball, miache mafegi kwang na dom. Yo si Rose zi niache, hae ni derive kwa song. Si show ni vya tuwala, si replay soul. Na balance chuo na ngoma, nipate key to life. Hama sela wana joke, no apa vitu right. Di study na item up time, always read or lie. I made the four on the side, better recognize. Kwa fani imekwepo miye tangu lini tu. Oh, 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 fuck whatever you thought, oh, no. Bro ni mekua tangu jua, aki waparuka now. Umesikia Johnny Ngoli. Bro, relax, tuna roll through that. Bonga Joe, hula ride, villa tech night. Now protect mine this year. Fuck a ghost ride, I got the best rhymers here. Yeah.
Tingiza na to represent your hood. Kiwa ndani ya club, wezi toke tu. Wheel back, mara moja tu. Kumana this year, ni ku get rich here. Tingiza na to represent your hood. Kiwa ndani ya club, wezi toke tu. Wheel back, mara moja tu. Kumana this year, ni ku get rich here. Tingiza na to represent your hood. Kiwa ndani ya club, wezi toke tu. Wheel back, mara moja tu. Kumana this year, ni ku get rich here. Tingiza na to represent your hood. Ukiwa ndani ya club, wezi toke tu. Wheel back, mara moja tu. Kumana this year, ni ku get